tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajar to tawre to boggi jonga fandu hala Mamadou Samassé jam nyalli sakrabe hiribe. Han kasina lede ISD kibi anditirgal e gal tuugi du gede nay e bedoto famule zone mere. Yetr meden na dossier semaine nana yubi du dewgal yimbe lebe galda si mbenna hande seminode mun hunde seminode gondal hakunde jallini ka non taguji yogaji mbellati sababu kabar mudi tidi joni. Do nyaloma mden tekte hitande yimbe le hobe nan jirwa le kabaru jagu chofe e kola ko bili e kabaru mudu di gon sema koryo men hande kikide al attine 30 re kikide 30 re 30 go december 2024 bismillah sakran andi trigal dental leede IS yamirama bamako do wonande ministre en tati leede kumonide be ministre en leede tati kumonide e kumpitali nyande altinerande gal holla ardo dental gal general darmi asmi goita yu tagal kawtal baldi tati ga bamako ga gede nay gal andirgal IS na taika no feewi mariam kulbali wonku hebe na kada fosango alsisi
do odo logo ana falore mole hakkune mudum ana limuhi nandore nange jalbo oki kolito ngurdam kayesi fina tawaji kewdi le dentangal beluji choro bokki ana holita senoji yimbe kawtube e le region o kode tati jalboji gondi do hendi ana holita lady mali burkina kay niger ministre kumani do nantingol kabaruji lady burkina faso pend wende gilbert widrago wonko haltanta em eduno odo logo subira edu fana hala goldibe amem ortem
par eta
leyde goto mu en fu dese wal tati yaltini jeynay di fu hawrintina bamako do so hollita khadim en ande kambe joodi so miji do majum iwti ko han yawta lehem fu so subi logo ngaji tati lehem ardo em leyde tati de kam en subi goto ele tati ko hollita
fe le choix definitif
le 8 pierre claver bakorba traole donki andan do kabaruji bidi de politique o do logo chubar jom o ana wada so yimbel jiabele de do leyde tati andita hore mu em
une très bonne chose parce que
le na fore san ana hani dental amengal kaynu tawre logo mudum yimbe le kawtu be le gal do gubal kulleji kewdi feccidi keri gadaali hakune amen isindi en de hunde mawnde kande faabe
qu'il faut encourager
et le ko warta ko gubal IS waran uttide tele mudum do beme andetu garo nodirede IS.ml mo golleji mudum warta nawrade bangal habude kabaruji peneji jiltinteedi do beme andetu
sakraw tuta klango du kawra bam bam am facebook andu x twitter kiddo isa ko njum ben jukirama du didi sudu kaso wintane kay wadan dun mo uddi hitande wonde den no tekete le golleji mako dun do hultama nyal altinere 30 december woni kenyan do pool national ben ko nido kabaru habo kur ko woni ben bonandaji do andake se men hulti wide o haifa ma den no hultinde wadi alaji meti fewde kananka leedi wondi ben kay dun wadde ben jonnoje do bembe andede fande li kawru mbiyana dewgal hakunde sinuji ben yo hunde ben finatawa mbawdo fabunde fabade sanne le gondal hakunde jallini nden no dum latto sawu dun huncandi hore ko heewi hakunde yimbele kan non dido watu yidi takam wiide ben han dido honde do dewle ana farati sabi jayre e kanye ben hitingul ser fatia tra won ko hebe ne kedo fostango jenaba jelo e mar wegalu
ne bozo
min ko mi bozo nenam ko bellajo mi hebi jennoje kewle suka hebi tadele ben biyata ko ka wana jali nyama bata dum badani won biyo beni awana bi bamma min ko mi dongono nenam ko pullo ko fa bangal dewgal so won ko jidda wadde be biyata ko kari ko dum do mi yidi resde suka debbo dongono goddo kono be mi min wona dongono tikitigi dum watta
be do worbele be nan do an cifo wattu joni o goto e mabbe ceddo kanye burdame dimata dum goddo do pullo kanye kaado dimata dum e kolliti de wakkati fu be jennete le nokkule do be gondo gida jal andan do kabar ne dako o hali kabaru ko si ngaji din galda bamindirta ko
si la femme e mari
debbo sama jarinya ko wana ko makko so ben buri hewde sukabe makko ne mbawi wasde jatede der galle fulbe bi inna puccu baba ndakiru hoko latoto en kana reste ben sukabe
même déposer les enfants
assistant jallo an joodi an defa haliti dalla ko jogi
c'est
c'est phénomène et bien
en fait nati e finata wa men sa to suka bam je yifo en jeyran dum dum ne tampini suka bam men sa
c'est vraiment dommage
yida jall andan do kabaru ne dako wadi gonginali fewde e yimbe albamindirobe tawe galta sibe
e la ila
sa ajini suka be kebabe e den dewle won gaccobe jallinye mun en e galleji mun en bayri be jata
andan be kabaru tariki ji kanya fayotto fina tawa kollitiri ko nayri bangal no dewle den gori il arande no jamarnde an hani wurude non fodi Moussa Sidibe
der lady malindi hono fof mo fina tawa mun no wori hono fof ne yalta e goddo won finata waji min tan yo wido hen andude ne finata waji men ne dane wawi yade ndarto ya debbo mo wana simun mo walda i amun
bami ndirobe galda si ko sakiti ko fani yahatan hewa leledi meden di non takiti tobe kolitiri nimse mudun en
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
landule mbern yamber 28 décembre na jukiti bamako do buruf bangal chofe den na nokuyde chofe den jeyte anni hewi jama ben chofe marti tan sabitu mbern dum yu hakne du temede nay e temede jetti de chofe finato de temede jetti e ujunira herambe do fam ke do kalifa guuta hebne du fe songo alcisse
agira 777
ngoldo kongol min jabbitira bete hande wakat num yotti nokul kewde to chofe yeyete le ngallure bamako ne dido nokule garbe sodde chofe kewbe ana wawi limted don tawed mab don kay hunde ko weli sanni kanko Issa Diallo e Moussa Diarra njewbe chofe bangé bilil hamdalay
le matin quand on
était né no mingar donné minno mi kewata fe client goto gabande 10h warde wakat mon gonjo o njey chofe ko yototo teme didi joggu o ana bama teme de joy yar teme de jegom dum woni kollal amen minenka lu hitande fu chodo be jotto min dan ko min dewuri do mudum chodo be chofe de kami enne holiti wiide cogguji di ana tiidi sanne ga yogaabe kami enka yamberande tam yeta
ko jene acheter
ni wal sodde jawle kan chofe mi de yidi yewtinde ni yimbe galle am chofe de ana ti wardi do am yimbe yogaabe be kebay fi sodde fi gootel him to wana ko ni wika ga mi gadan ko mi baawi ni fami chooda dum sabi do e nyaloma goto tan
lekeden kodo
pigeon jalem le bisimigol hitano 2025 ga gadiren dum ele hakkile
fani bangal ido yambreji ana e wodi yimbe hewbe be anda fi do jata e no dido wattuji di den no yelan be fam do nokuji godudi bamako do e kedde leedi di kedana ko Moussa Mali Sissoko be do fesso wal sisi
fa wawde timminde hitande e fudde hitande heere ele kuyal comedy live ana landini wakati yamde noga e go'o sey sebeto fijo mudum mobe noddiri bonjour malikura jalnobe hewbe le leedi amendi kanyu enka ana doma ele dedo yambere jimowo don kanko Abdoulaye Jabate waran wadde kanyindu yambere mudum on do nuku goto faham don sey sebeto baseku koyate jimowo goddo kanyindu ana domi yimbe be wakati 21h nuku mobe dirta musokunda oro pio gachi ngoni kanye debbo mudum Amisa ko waram yewtinde yimbelbe tum concert mawdo ngaro wadirede mere mere waram wadude kanyindu nokku mabbe noddirta place du cinquantenaire jimobe hewbe kanyu endu ana domatum fedne be noddirta Maliba event e goldibe mudum landini dum kayito du concert mawdo ana landinatum jimobe andabe tiagal leedi amendi hono Oumou Sangare e Ibawan waram tawde to yimbe artiste m hewbe kanyu endu waram yew tinde yimbe e le concert ngaji mu em de region segu
yimbe hewa dun na toro ben pitar ngaji doni kulet be ngattata yite mudo so wada soifa moddo le ciakite hitande ko buri hewde yimbe le na toro dun no buru fufu ska be helana be doro famu do kuteji honde do ben hodido taguji Moussa Agmaha Agrissa won ko ben ker festan Mamoud Agrissa jafo don won ko ben do festan alcisse
malinkobe hewbe kanyu enka suka be ko fusata petarni ngaji di ko fewde e juldeji timode hitande ka ana wembini du en san suka be suudo to le boli di fusa petar ngai di so yimbe ana jabbo fa be kulbina dum yen hitane fu kana ko be lede amen di bama dabreji kadoji fusugol petar ngai di mosala fu be kana wadde fewde majju
tiya la kwa
sara goto kanyun ka gondini dido halaji jati won misalu golle bondo goto ngadole bolol mabbito rowande o sifoto do mudum sabe petar ngai di fusugol petar ngai di wana hunde ko modjani sukabe hore e mbawi bar mundirde sabe majjum rowande le bolol amentu jokol goto won mo fidi malfal su banti moto mudum mo fu minno petar ngai di sofa mudum malin kobe hewbe ka anarda sara be biira fa gasa sukabe mu emma yella ebe keba ngotudo wadde odo gol mawdo masin binde be
do kanne kamaraji hande mi tondama satu dari ben bultine himbeji modo bangal muram 76 96 56 sanu ba dun be do famu do kuna fumi 37 321 mere ben non ka fambi fuf bu nogay tawel telephone jom do sare yotra me magazin yotro mede magazin yo kabaru de wadde rowi dum dum ben huntugul dewgal hakkunde bamon dirbe kuteji mudum do sukabe imran akilu mayga won ko hebana gada fosango umar baygolo e sitacide be yo ankiri jom
bankasi dewle kewde sukabe lati sabab mudum so sarabe mudum brifindiri misalo hono odo galle mo sukabe ngatile no koyde mudum en so sarabe mudum dewriti odo debbo jon sukabe holliti wiide dun lati sababu so mo wirfiti le suudu makko nyalom hande o wihi omo do on wondi sukabe makko kanye gori ko basi fu wala hakkunde mabbe
deo de nabate du ko
nan bitama maraka to sarabe mudum kanye akina fu gotun mo holliti du kile hewde sarabe amen yalla be faama do sabi so inde amen wirfiti warle galle den ti fusu metti na takkuli mabbe o wiyan o bonnan dewgal makko mere tewtra sara amen tinno miilo menen baddidi so kambe lonki kawrde hono menen natata jangon
on dun sinyamba ga cogodi
dido halaji no inna galle goto gondiniri dum o wiccagal ko hebi cadele le suudu makko wakkati fu kanko gori ko tam e lutindirbe dum latiki sababu so mo yaltuno e galle o ka wattu jono suka makko be dari fo o wartili galle
musumani saba
mi woni bibbe robe taton kan e worbe didon wartine dewgal dum bonta metti mawdo na takkuli min ga jo suudan yoppimi galle hotmi suudu babdan gorko goto do wari hursini kam ceggal mudum sukab tan waddi madraji fami wirifitimi warde dewal an arandere
o do debbo do holiti wiide dande suka mudum mawni sanne
ne de la donka
biddo marado no wodiri yo biddo duinaado no sabi kanyu watte fuso sara mudum ana mettunduri on wa wadde joda hal hakkune mebbe mi pamam misali mi hebiti laaje kewdi de dewal dan de dub jabbiidi gasab ikol tan mi fitimi wari mi joddi dewal dan nyolman handen de jonne suka be tan tan wonmi dingal dewal
be ga dem marakanyi
tuwe tayde fu kanko noddirte saka guita gondo nokku noddirte do yoroso o wala funo wada fa inni ko abbi ko ndewurita kawronki
ne fanne ba farla
sansa saral dido be sirti ana fota dubi tati handen mirabe ten didon kan e mi junga inde amen me woni watti fu me yahamme tewtira abba amen yalla kan inde amen kawra ko nadda inna amen ko do to min tan be tinna be kawra dana wotere gaddu e tawede fu babba jabe fa handen
fa kon ma son folo
so bami fa cergal wadi de sukabe kibi hakkille fu anton pian dabre jella ina mudde ab mudana ngartindira feso wakati jani wiye fesan wiye wakati suka watta huno ko mudun li dewgal sara mudun wana ko yida kanko noddete amadou yaya goita andan do kabaru fina tawa o wi dum wana ko hada ko nayri bangal fina tawaji leddi
les enfants
sukabe ana jogi daroga mangal le kawral hakkune gorko e debbo li dewgal gaben wayi kuteji e mudun watti fuso sara do men lonki kawra dana wotra sabbi wana tata sabe do na tida laaji li maral mabbe do yo goto kuteji mudun ko geddi fo wala hen
reality
do tayde fu kanko noddete yakuba dogoni anda do kabaru ne dako o wiso sukabe curi sara be ko buri hewde fu golle o yafata o wi dum wadso sukabe hewbe jabata wattule hen kunude mudun en
e parfasin so ko buri hewde fu sukaben ya hono di kulleji giddi dum mabbe yone tiagal mudun ko he mabbe paman tagu sara ba mu en do sabi handen sukabe pe ko hewmu en korta dana watere sa jewi sukabe be wala babba goto ana tiide be kawra dana watere kam ka sukabe dewal aran direct to inde mabbe yalti
o do anda do kabaru ne dako kanye anda be fina tawa fu kulliti wi darnde suka an mawni sanni hakkuno ina mu e bammu wori